Timotheo mara 2, 4. Enyim Nyasaye, kendo enyim Kristo Yesu, mabiro ng'ado bura ne joma ngima gi joma otho, aparo ni Kristo biro duogo mondo olochi. Omiyo amiyi chik ni, land wach Nyasaye kendo ket chunyi kuom tijno kinde duto, kata ka piny ber kata rach. Kwer weche duto ma ok nikare, kendo rie weche maricho, kijiwo ji kendo ipuonjo gi kinda duto. Ndalo biro ma ji ok noyie puonj mar adier, to ginilum mana gombogi giwegi. Kendo ginidwar bedo gi jopuonj mathoth mondo opuonjgi mana weche malombogi. Ginidagi winjo adiera, to ginichik itgi mana ni sigendini manono. In to, bed modhil kinde duto. Nyaka iyie yudo masira kitiyo tich mar lando wach maber, kendo chop tich duto ma umiyi. Anto, ngimana chalo gi misango miolo piny e kendo mar misango, kendo kinde ma aago e piny ni chiegni. Asekedo lweny maber, kendo asetieko ng'weya, bende aserito yie marwa. Koro gima ok kana en mana osimbo mimiyo joma kare, ma ruoth ma jang'ad bura makare biro miya chieng' birone. To ok an kenda ema nomiya osimbo, to nomi koda ka ji duto morito birone gi chunygi duto. Tem matek mondo ibi ira piyo, nimar Dema oseringo weya, nikech ohero pinyni. Kendo osedhi Thessalonica, Cresket osedhi e piny Galatia, kendo Tito osedhi e piny Dalmatia. Luka kende ema wadongo ka. Ka ibiro, to kaw Mariko ubigo, nikech okonya maber. Tukiko to aseoro Efeso. E kinde akinda ma ibiro eto ikelna law mane aweyo Karpo e dala mar Troa, kendo ikelna kitepena, to moloyo mago molos gi pien. Alexander ma jatheth mula notimona marach ahinya. Ruoth chieng' nochule kuom gik ma notimona. In bende tang'ne, nikech nokedo matek gi weche duto mane awacho. E kinde mokwongo mane achung'ie bura mondo awach wachna, onge ng'at mane ochwaka, to ji duto noringo weya. To Nyasaye mondo ong'wonigi, Ruoth ne ochung' buta momiya teko mondo land wach maber chuth, mondo ji duto ma ok jo-Yahudi owinj wach maber. Kamano ne oresa e dho sibuor. Bende ang'eyo ni Ruoth pod biro resa kuom gimoro amora madwaro ahinya, mi ochopa maber e polo kuma olochoe. Duong' obedne nyaka chieng'. Amen. Mosna Priska gi Akula kod jood Onesiforo. Erasto ne odong' Korintho. Trofimo to naweyo katuo e dala mar Mileto. Tem matek mondo ibi ira kapok ndalo koyo ochakore. Yobulo gi Pude gi Lino kod Claudia, ka achiel gi owete mamoko duto, jomosi. Ruoth obed gi chunyi, ng'uono obed kodu.